Mama mi nava
nava back it to right here
Vani music.
Pewa bia mbiri unaropoka ropoka Weka makutu tunakupangua Najona mjanja kombe mshamba bado jatoka
Uncle Abbas. Na tumbo tumbo mchojo.